aka flow musical.
Mina ngamthundo wangxabanisa nedlozi lami, I ask myself. Africa, who we are. Africa, who we are.
Who we are, who we are.
Awukazi thina singoba nina. Awukazi thina singoba nina. Remember me, remember me.
So she's selling pepper, still a little juice, vigilant ghosts, cause we're still in the ghetto. Zamukvula lem yang a valiwe, respond and spatter, or funnel and change and tattoo liwe. When to go to Pilawam, particularly thing in Chiela Bantuba, Kumbula Josilam, Jango Bangba Kumbula Nama Bantuba, Uskusele Guzele Kadi, Pegale Kadi, Kucheretina, but I'm a fissel of wood, the fissel of wood, of Jaluyas and Funuka. This is another time I won't entertain enemies. I'ma write these songs and leave these messages for the teens. Jalab telu tandi Africa yonkana. Kwame le stale pat, sis muzes go banina. Yeah, ah, sis muzes go banina.
Tundo wankabani sane josi lami, I ask myself. Africa, who we are. Africa, who we are.
Who we are, who we are.
Cause it's in a sing of Anina. Remember me, remember me.
Ngoba sengihambe wonke lo mhlaba, bonke labantu bangitshela into eyodwa. Bathi inkinga isemsamo, bathi indaba isemsamo. Manje ngihlele endlini kwagogo, ngishisa impepho, khuluma nani bogogo nomkhulu. Bawothi chuzu ungikhulumele nedlozi lami. Bawothi chuzu ungithethele nethongo lami. Bawothi chuzu ungikhulumele nedlozi lami. Ngiyacela dlozi lami, noma ngihambe ebumnyameni ube isibani sami. Ngisho ngisemazweni ube hawu lami, nasezitheni ube hawu lami.
Lo wangixabanisa nedlozi lami, I ask myself. Africa, who we are. Africa, who we are.
Who we are, who we are.
Awukazi thina singoba nina. Remember me, remember me.
Uzungumbule
dlozi lami.